Naje moyo na jikuna kuna. Nukulizwa nini nunasema tiakuna. Twende party.
Magic's anger on the beat.
Party after party. Party after party. Party after party. After party after party.
Nyama nyama nyama.
Nyama.
Nyama nyama nyama.
Nyama.
Ya pum pum.
Nyama.
Ya slay queen.
Nyama.
Leo niko fly kati ngoingo.
Ai.
Buruka tingoingo. Wika tu pisika tingoingo.
Ai.
Buruka tingoingo.
Ai.
Chokora mapipa unakiuna Shakira. Figo kuni dakira. Kamote mashira. Gokinya nadira. Kuna pokonda pira. Sina saa majira. Mkisi asira. Teko basi pakira. Kuna du maria. Kanivajo maria. Akiga kiwashira, kauna penda za dogi, leo ni punda kasia, kauna penda za mbogi, leo malaya gasia.
Party after party, yeah. Party after party,
yeah.
Party after party, after party after party.
Party after party ni kumosha people. After party tunamosha people. Party after party ni kumosha people. After party tunamosha people.
I'm craving, ya kishada, craving. Ya kishada, craving. Ya kijaba, craving. Ya kijaba. Rudi wa muranga lena pia na tuma. Mete after mete. Manjoti za kumwagi kazi mwagi kia paivi saitu kwa kete. Kani mashada nazi wa shadharani ntele kwa uko kamete. Demia kwa medos kejani na mchimba toka nyuma ndo nisione kute.
Yeah, niko ndane na shida pasi ganje. Hapa nipate hata kama tutake. Hado mkate mkatanga na maji makali na pale. Iko nini sijali. Waita leta na ufanye haraka. Na hizo tako zianzange kugwara. Ambia DJ manaija ni swara. Kali ya ride la full shot na mwaga. Cheki likidiki ndo nikiangu shendane. Na bado nikibigi utakonfirm magizane. Kama pena pidi ngeze dini mini nani. Hadi marafiki manafiki jwapu nane.
Party after party,
yeah.
Party after party,
yeah.
Party after party, yeah. After party after party.
After party ni kumosha people. After party tunamosha people. Party after party ni kumosha people. After party tunamosha people.
Ah, nikuingisha nisitishe nikimbichwa magere. Nikulima iyo migodi wekewe mchele. Supa wako ni waumatika ni loyo akwere. Pigwe mbosho na dere adi atoe ni pere. Kana washo na kudu apa utoe upele. Nikachape tuza juju nikatuko shere.
Saini panty after panty.
Chakai panty na kibangi.
Sound clear kwa radio. Siyo misekto eh. Cheki design imoshika vi sexy. Jina ni zero so in case if you didn't know. Decorative syndrome tani metoka cheki. Alafu atina penda vagina. Bore gori jisim China. Ini historia benzo na maina. Walikuwa kibonga ile time wakua China eh. Moro kwa nupendi vagina. Niajuna kakaka vagina. Moro kwa nupenda ki vagina eh. Cheki
anger on the beat.
Ati niaje moyo najikuna kuna. Nukulizwa nini unasema ati hakuna eh. Niaje moyo najikuna kuna. Nukulizwa nini unasema ati hakuna. Twende party.